waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
In ka badan 20 iskuul oo ay dhigtaan arday badan oo ka soo jeeda dalalka Afrika ayaa helay milyan dollar oo maalgelina. Lacagtan ayaa lagu taageerayaa barnaamijyo iyo shaqaale cusub, taasoo qayb ka ah qorshe lagu doonayo in ardada loo weeciyo dariiq ay horumar uga gaari karaan dalkan cusub. 112 arday oo dhigata dugsiga hoose ee Debney Meadows oo ku yaala Melbourne, in ka badan 90% waxay ka soo jeedaan qoysas ka kala yimid qaaradda Afrika. Khalifa Kony waa 6 jir jecel iskuulkiisa.
I like about it because usually other schools you don't get you because you're not like the what's the weather? You're not like the...
Waxaan ku jeclahay iskuulkan waa iskuul dad dhaqamo kala duwan ay dhigtaan, marka si sahlan ayaad ula qabsanaysaa, dadkoo dhan waa dad fiican. Waqti aan saa u sii fogeyna, wuxuu iskuulkani khatar ugu jiray in gabi ahaanba la xiro. Natiijada waxbarasho oo aad u liidatay ayaa sababtay in waalidiin badan ay caruurtooda kala baxaan oo ay iskuulo kala geystaan. Kadibse waxaa iskuulka timid Rachel Rasmussen oo maamula ka ah isbeddel ballaaran ku sameysay.
It's about what they want us to do, right? It's not about what we think because it hasn't worked previously for this.
Waa inaan raacno waxa waalidiinta iyo ardadu doonayaan. Ma aha waxa anagu ay nala tahay sababtoo ah taasi horay ayay u shaqeyn weyday. Waxaa jira arday dhigata fasalka 6 oo aan waxna qorin, waxna akhrin. Marka ma shaqeynaynin nidaamkii hore, waana inaan bedelno. Iskuulkan ayaa ka mid ah 23 iskuul oo la siinayo malaayiin dollar oo lagu maalgelinayo lacagahaas oo dowladda gobolka Victoria ay u qoondeysay. Lacagta inteeda badan waxaa lagu bixinayaa shaqaale dheeraada oo si gaar ah bulshooyinkaasi u taageera. Lacagta inteeda kale ayaa lagu bixinayaa gooba caruurta kala shaqeeya hawlaha iskuulka looga soo diro ee homework loo yaqaano, taasoo looga dan leeyahay in lagu caawiyo ardada aysan waalidkood luqadda oo ku adag awgeed aysan caawin karin. Ahlam Ashika waa 12 jir aad ugu faraxsan oo sugila fasalada homework looga caawinayo.
It teaches me more what I have to learn about and grows me and helps me in university.
Waxay iga caawinaysaa inaan barto waxyaalo badan, inaan cilmigeyga kororsado. Waxay iga caawinaysaa inaan jaamacad galo mustaqbalka. Byong Deng Byong waa madaxa Edmund Rice Community and Refugee Services. Wuxuu aaminsan yahay in barnaamijkani uu kor u qaadayo sidii ardadan loogu diyaarin lahaa inay mustaqbal fiican noloshooda ka gaaraan.
So we looking to have a first language storytelling which also.
Waxaan sidoo kale rabnaa inay luqadooda wax ku qoraan oo ay ku sheekeeyaan, sababtoo ah hadii caruurtanu ay luqadooda yaqaanaan, taasi waxay siinaysaa kalsooni dheeraad ah, kadibna ay buundo fiican iskuulka ka keenaan. Iyadoo ay caawinayaan ururada bulshadu, xarumaha homework ayaa sidoo kale caawin doona waalidiinta. Ardadana ku mashquulin doona waxbarashada, taasoo siinaysa ardada dareen ah inay helayaan ama qayb ka yihiin bulshada.
So what this does keep them out of crime, it build their self-esteem. It helped them to be successful.
Waxay tani sameynayso waa inay ka reebayso dhalinyarada dambiyada. Waxay dhisaysaa kalsoonida ay qabaan. Waxay ka caawinaysaa inay noqdaan muwaadiniin guul ka gaaray dalkan. Waxay abuureysaa dareen ah inay qayb ka yihiin dalkan.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.